zimene Bible limanena. Kuchotsa mimba. Chaka chiri chonse anthu mamiliyoni ambiri amachotsa mimba. Chiwerengero cha ana osabadwa amene amaphedwa mwanjira imeneyi nchachikulu kuposa chiwerengero cha anthu am'mayi kwambiri. Kodi imeneyi ndi nkhani yoti munthu akhoza kungosankha yekha zochita? Zimene anthu amanena. Azimayi amachotsa mimba pa zifukwa zosiyana-siyana. Ena amachita zimenezi chifukwa cha mavuto azachuma, kusayenda bwino kwa banja, kufuna kukhala ndi ufulu wopitiliza maphunziro kapena ntchito, kapenanso chifukwa chosafuna kukhala ndi mwana wopanda bambo. Komabe anthu ena amati kuchotsa mimba nkulakwa chifukwa amaona kuti mayi akakhala ndi mimba, amakhala ndi udindo wosamalira ndiponso kuteteza mwanayo. Zimene Bible limanena. Mulungu amaona kuti moyo makamaka wa munthu ndi wopatulika. Izi zili choncho ngakhale kwa mwana amene akukula mimba mwa mayi yake, omwe ndi malo amene Mulungu anakonza kuti mwana azitetezedwa asanabadwe. Munthu wina amene analemba nawo Bible ananena kuti munali kunditchinga mimba mwa mayi yanga. Maso anu anandiona pamene ndinali mluza, ndipo ziwalo zanga zonse zinalembedwa mbuku lanu. Mbuku umu munalembamo za masiku amene zinapangidwa. Masalimo 139, verse 13 ndi 16. Tingadziwenso maganizo a Mulungu pankhaniyi tikaganizira chilamulo chimene anapatsa Aisraeli. Chilamulocho chinkanena kuti munthu amene wamenya mayi woyembekezera mpaka kupha mwana wosabadwayo, nayenso ankayenera kuphedwa. Komabe woweruza ankayenera kuganizira mbali zonse za nkhaniyo asanapereke chigamulo. Mulungu anapatsanso anthu chikumbumtima chomwe chimawatsutsa akachita zinthu zolakwika. Mayi akatsatira zimene chikumbumtima chake chikumuuza nkupewa kuchotsa mimba, amakhala ndi mtendere wa mu mtima. Mawu amonse akuti, sibwino kuchotsa mimba chifukwa choti dokotala wakuwuzani kuti moyo wa mayi kapena wa mwana ukhoza kukhala pa ngozi. Koma ngati pa nthawi yobereka mayi ndi bambo auzidwa kuti ayenera kusankha pakati pa kupulumutsa moyo wa mayi kapena wa mwana, iwo ayenera kusankha okha zochita. Komabe masiku ano zimenezi sizichitikachitika m'mayiko ena chifukwa choti zipatala zawo zili ndi zipangizo za makono. Mawu amonse athera pamenepa. Munthu akanyalanyaza chikumbumtima akhoza kusowa mtendere kwambiri. Ndipo tukafukufuku amasonyeza kuti nthawi zambiri amayi amene achotsa mimba amakhala ndi nkhawa ndiponso amavutika maganizo. Koma bwanji ngati mukuda nkhawa kuti mudzavutika kulera mwanayo chifukwa choti mimbayo simunayikonzekere? Taonani zimene Mulungu adzachitire anthu amene amatsatira mfundo zake mokhulupirika. Bible limati, munthu wokhulupirika mudzamuchitira mokhulupirika. Munthu wamphamvu wopanda cholakwa mudzamuchitira mwachilungamo. Masalimo 18 verse 25. Limanenanso kuti Yehova amakonda chilungamo ndipo sadzasiya anthu ake okhulupirika. Masalimo 37 verse 28. Koma bwanji ngati munachotsapo mimba? Zimene anthu amanena. Mayi wina yemwe akulera yekha ana, dzina lake Ruth, anati, ndinali kale ndi ana atatu ang'ono-ang'ono ndipo ndinkaona kuti sindingakwanitse kumasamalira ana folo. Komabe nditachotsa mimba ndinkamva kuti ndachita zinthu zoyipa kwambiri. Mawu amonse akuti dzina lasinthidwa. Mawu amonse athera pamenepa. Koma kodi Mulungu sangamukhululukire Ruth chifukwa cha zimene anachitazi? Zimene Bible limanena. Zimene Yesu Kristu ananena zimasonyeza mmene Mulungu amaonera zinthu. Iye anati, ine sindinabwere kudzayitana anthu olungama, koma ochimwa kuti alape. Luka 5 verse 32. Zimene zizikusonyeza kuti tikamadzimvera chisoni chifukwa cha zinthu zoyipa zimene tachita nkulapa mochokera pansi pa mtima, kapena kuti kupempha Mulungu kuti atikhululukire, iye amatikhululukira ngakhale machimo athuwo atakhala akulu. Lemba la Masalimo 51 verse 17 limati, Inu Mulungu, simudzanyoza mtima wosweka ndi wophwanyika. Munthu akalapa nkupemphera mochokera pansi pa mtima, Mulungu amamuthandiza kuti asiye kudzimba mlandu komanso kuti akhale ndi mtendere wa mu mtima. Lemba la Filipi 4 verse 6 ndi 7 limati, musamade nkhawa ndi kanthu kalikonse, koma pachili chonse, mwapemphero ndi pembedzero, pamodzi ndi chiyamiko, zopempha zanu zidziwike kwa Mulungu. Mukatero, mtendere wa Mulungu umene umaposa kuganiza mozama kulikonse, udzateteza mitima yanu ndi maganizo anu. Mawu amonse akuti, Mfundo ya kuti akufa adzauka ikozanso kutandiza munthu kuti apeze mtendere wa mu mtima. Onani nkhani yakuti mafunso ochokera kwa uwerenga mu nsanja ya ulonda ya April 15, 2009, yomwe imafotokoza mfundo za mbaibulo zosonyeza kuti mwina ana osabadwa amene anamwalira adzaukitsidwa. Mawu a mmunsi athera pamenepa. Ruth, yemwe tamutchula kale uja, ataphunzira Baibulo anaona kuti ayenera kupemphera kwa Mulungu nkulapa mochokera pansi pa mtima. Atachita zimenezi, anakhala ndi mtendere wa mu mtima ndipo anaona kuti Mulungu amakhululukadi. Mukhoza kupeza mayankho amafunso ena mbaibulo pa jw.org/ny. Nkhani yathera pamenepa.